Downloaded from CocolaMusic.com.
Chalo webo, chanda pune kuteka nyete shakuno webo. Hinda gate ni president, hawa ni gava, hawa ichava.
Downloaded from CocolaMusic.com.